Yeah, it's been Elion, Robert Will.am.
Beats Bank Music.
Yeah, and your church, religious, worship leaders, pastors, prophets, stick around for this. Yeah, naona wingu nene limetanda dhambi, uovu na uasi na mateka kila kambi, vilio vya watoto wa mtaani unanswered cries, but we hope in Jesus Christ. Injili imekuwa jukwaa la vita, taasisi inayovuma kwa uzinzi ni kanisa, maumivu ya mapenzi imekuwa ni lifestyle, men and women lie so sad. Uzush kede, matus na mafumbo, eti Christina Shusho, kachana na John Shusho, na ukienda the Dreamers Center, unawakuta wapo, pensla moto, wamekitunza kiapo, waimbaji, wanyimbo za injili, wananuka ngono, wachungaji, wapo hosto, wanatibiwa gono, na kunena kwa lugha, tamu hii kitu wa sabato, hawamini kani ujuzu wa kimbingu ona, sina ndoa, na sina mchumba, kitongoza walokole, husema nimeanguka walokole bana, ebu wacheni kutuchosha, mke haji kwa miujiza hutongozwa. Utamu wa Yesu huwaliza mabinti madhabahuni, machozi huwatoka wakimlilia Bwana, cha ajabu hao hao usiku wamezagaa magetoni, wanalizwa na utamu wa wahuni. Mchana una giza nene, dini zina maovu tele, mteule uwe macho wewe, mambo sasa yako vice versa. Oh yeah, there is something wrong, yeah, something wrong. Oh yeah, there is something wrong. Mambo sasa yako vice versa. Oh yeah.
Tanzania inalia juu ya kuporomoka kwa maadili. Na bahati mbaya yameporomoka nje, yameporomoka kabisa. Kianza kusema tu hapo watu wanaanza. Sasa nataka kutusema. Sasa kwa nini nisikuseme? Mimi nimewekwa kusema watu. Una akili nini kuhubiri nikusema watu ili wageuke?
Wana wa dunia wana hekima, ila wana wa Mungu uzushi umewazidia. Wana wa dunia wana upendo waone, wana wa Mungu chuki imewazidia. Wana wa dunia wana huruma tazama, wana wa Mungu wana wivu wa choyo pia. Wana wa dunia wapatanishi wa Mungu, wasengenyaji ni waongo wanafiki. Utawala wa Mungu unaambatana na haki, makazi ya uovu ni nyumba isokuwa na haki. Bila haki na hata taifa hubaki chini, imani ndo slam yenye nguvu kuliko dini. Kuna mke wa mtu ila ni bebe wa mume wa mtu mwingine, watu wa Mungu ni vicheche, umalaya ndani ya ndoa huko chati, Yesu aja kuovika taji la uzinzi na washerati. Get ready, mchana una giza nene, dini zina maovu tele, mteule uwe macho wewe, mambo sasa yako vice versa. Oh yeah, there is something wrong. Woo, something wrong.
Straight A on the mix.
There is something wrong. Mambo sasa yako vice versa. Oh yeah. Yeah, this is fact. In fact, have no feelings. So church, don't panic.